Hey, fastest baby, on this one. Goes to you, oh, it goes to you. When you touch my back, I'm feeling good. Kwa penzi rako I'm ready, kupura trust pende. Cause you my somebody, naanza je kukutiti. Come cross to me, cause you find it too sweet. Oh baby sawali, hakuna liye kamili. Every day to enjoy, we're happy, no cry, no cry. Believe Lord, I have mercy. Kwaku, I'm so crazy. My girl, don't stress me. You are so amazing. So far, so cool. Sema utende ya ni muni. Najua benzi lako alichuji. Kifubi ya ni mama we ni mfundi. So far, so cool. Sema utende ya ni muni. Najua benzi lako alichuji. You are my holy ghosty. Mana nimechoka kuwa lonely. You are my holy ghosty. Mana nimechoka kuwa lonely. Sweet like pineapple. Mwenzako sija foro tendo. Jinsi ulivyo mzuri hivyo. Fundia una maringo. Tell me your friends, you gonna marry me, baby. Never ever leave me alone. Kwa kwasa unisisiki. Lovely from my soul. Window keep in the room. You are my angel. Yaliyo moyamu. Me and you together to safari, my dear. Window boom ya enta kuzingatia. You gonna kill me, baby. Najua wengi ya watu. So far, so cool. Sema utende ya ni muni. Najua benzi lako alichuji. Kifubi ya ni mama we ni fundi.
So far, so cool. Sema utende ya ni muni. Najua benzi lako alichuji. Kifubi ya ni mama we ni fundi.
You are my holy ghosty. Ghosty. Mana nimechoka kuwa lonely. Lonely. You are my holy ghosty. Ghosty. Mana nimechoka kuwa lonely. Lonely.
Nasco Beats.